Everybody want take a photo. Kulia na kushoto.
Alinga biloko ya mokili. Eva put in a bikini. Baku namba ye wakili.
Kuku ile kofa. Kusive kubanana. Kusomo sibe buga. Dar es Salaam ni Kampala. Abuja ni Kinshasa. Nairobi Kigali Bujumbura. Le prêtre Christopher. Na mama Elisa.
Haya
maziki joko
Stamina
Nakupata kwa ndoto
Stamina
Kulia na kushoto
Stamina Baby Stamina Mwana maziki toko
Stamina
Ndoto
Stamina
Kulia kushoto
Stamina Stamina
Bebe kama mama uwa Moyo wangu wapasua Bibi nakupenda shua Nirupatiyo heriwa Mone bakini heria Awa balala we basalirwa Basalirwa na baleka
Just for you my woman My only woman Just for you woman Your love is my Just for you my woman My pretty woman Your wish is my comment Comment, comment
Kitoko,
Stamina,
Nakupata kwa ndoto,
Stamina,
Kulia na kushoto,
Stamina, Baby, Stamina,
Mwana mwasiki toko,
Stamina,
Ndoto,
Stamina,
Kulia kushoto,
Stamina,
Stamina, Toto moto, Azulata kitoko, Everybody want take a photo, Kulia na kushoto,
Alinga biloko ya mokili Eva put in a bikini Baku namba ye wakili
Nkuku ile kofa
Kusive kubanana Kusomo sibe buga Dar es Salaam ni Kampala Abuja ni Kinshasa Nairobi Kigali Bujumbura Le prêtre Christopher Na mama Elizabeth
Shaka topi na ndombolo Kitoko,
Stamina
Nakupata kwa ndoto
Stamina
Kulia na kushoto
Stamina Baby Stamina
Mwana mwasi kitoko
Stamina
Ndoto
Stamina
Kulia kushoto
Stamina
Stamina Stamina, Stamina.